Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde mi dem alal bare sappo e go'o lewru Desembre hitaande 2024. Sakrabe hidibe to gondom hedaade hejuj amen dile linde mangal mudum bete hande fu min chalmini on sanne. Amadou Ampatiba holtino wiide so neddo anda ana wawi andude, so neddo anda ha mi andina am. Sakrabe hidibe wiide natugol ndiyam maayo rane on go ka bonandaji mudum ana hiddi yubbinede fa hamde saha lide amen di demo maaro gombe Legion Tombouctou kan e gawo holti wiide ko remi hono maaro le gese mu en hitaande hikka fu yoliki gallure bamako ne bisimini tal ala talatare kenyam kawtal go obo forum international annual sur le développement de la région du Ptako gourma don imadraji kandi wadele hitande yela gourmande an haiba yerwude dossier de la semaine amenyalom hande o ana fawi edo yuruku matero sanel gollirdi furuba fayeto golli darani de hore mudum de yimbel hewbe le nyalom hande o ka jotoraki hunde bonde ga koltado wiide kutaji mudo ana way satule sanne sakrabe don sembe kabaruji dimi jogani on bete hande bisimina modo me hedaade dum ko ndiyam ma woranewo go ka bonandaji mudum ana heddi yubbinade fa hamle saha leedi amen di dum tawede imma daraji ngada nukul yogaji ka fa dum sakke dema yimbe hewbe demobe holiti wiide hectareji mu en maro ko rimi ka le region Tombouctou e gawfu yolike Tombouctou dental yimbe demo maro gombe nukum nudirta alamaja holiti wiide ko rimi hitani hikka hono maro ka fu yolike talatar kenyim gawoto ko buri demobe yimbe temdere on kanyum en du holiti wiide maro mu em gese fu yolike nukum nudirta Bagoudje anale commune Gourzoy fa keben famtare keddem Oumar Wagelo Ousmane Nyalibouli
ko buri hectare ngaji temere jeegom en nogayli lamu tumbud kanyi won ko ndiyam bonni ton tiagal ko dan nati kenyen ko kanko lamir fedde no dirta coopérative nokko no dirta tumbutu mo no dirta Amadja Mahamane Gobbi o yisoni lamu o jabino jabaade ilen debbe noddo dunde dido bonanda jan bawno sakkede
note situation
o kabaru ana jonno rona min gadi pod amen min kanni himbe fu wiide en daddi sembe amen min darti e lamu o kanyi gollidibe ngara gollide amen do kabaru mun lan hebene jogala ka wala fu ko lati onoko ana mawni sanne ko yaade hectare ngaji temmede jeego e nogay sini a fawi ton ngaji joyi le temmede jeego e nogay tar ko hokkata sini andari don ana hulbeni patti dallaaji ngada bangal ngore
le nokko non dirter agunji idum li lamu gunzere circle gawo ton do holli tan wiyede projet ngaji mabbe goddi ton di fu ndiyam dan yaadi hen kanko lamir fedde sukabe jokkolbe le o do nokko o hollitidi imadraaji di fu be ngadino yalla be cakko o do bonanda kaabe donki Mohamudu Dul Walidu yo gote lamir zenesi nokko no dirte do bugunje
ce qui s'est passé aujourd'hui
walle nokku do maro remete bugunje do ndiyam yoli ana hulbeni dum nokku do maro remete temere himbe gollata leemon ha watti joni o fu ana woni le ndiyam himbe ngadi ko baye ka fu yalla ana cakko dun ko wayi wadde torra
lamu ko be hewbe fayotto fedde no dirte commissariat la sécurité alimentaire kanyo soudu ministre humnidu kabar tellal leedi mi dindi fayotto yo fedde no dirte pam le jagom lewru décembre jabbi non du be ngadi balli guuji le dido balli guuji irmu yafa e ton ngaji chapande jetti dum faabama yimbe lo wombe tumbutu
sakrabe on bay tutul hakilaji modon fuudo ido kabaruji do hel ame Facebook na do compte X mo nodirta Twitter kawrtal go obo dental ngal be nodirta forum international annuel sur le développement de la région de Liptako gourma don imadaraji kandi wadele hitande ya la gourma de ana heba yirude ka goloji mudum fuddi talatare kenya bamako don fana modum yo wadde kaltidal hakune yimbel fube dum wodani dum woni leedi Niger Burkina Faso kanye e leedi Mali de yere region o kayo wajibi so min jibbe fa dum yirwa don sisil mobe chubi le hitande hikkawde do batoji waram jukitaade fa sappo e didi lewru desam garondu bamako do fa kebe famtare kedem Oumar Wagelo Ousmane Nyalibouli
le ngal do kawtal arandewal ngal no dirta fiya yo jenginobe jande do dowre yurobe leedi Niger Mali kanye Burkina Faso e be gondi tottindirde hakkilaji do ko nayri bangal weltagol wattu e lamu lobbo kanye fa yottiyo no jam e dejir han hibrede le keri leedele de Adama Ibrahima Berté yo kankon jubino hejo golleji don fedde no dirta PCRS Mali
en fawi do haltidinde dartude e bende ti allaji jogala yala yiro an wada e le fol ngurmare ndi sesli pawi do ya wara bangi kerol e leede dartude hebbinde dun jogala fa yotade halde ala wayl tagol wattu e ko hani wadede bangal yirwere dartude gollidinde o gnidde hakillaaji imadraaji kandi wadede so tawa Niger so tawa Burkina na du Mali
be do yimbe e urbe leedi Niger kanye Burkina Faso so jotti do Bamako do kulliti wiide an domti ko heewi ko nayri bangal yirwer le region o
dal kawrital wa an andare gulleji kandi wadede do no deejere hebirte dartude te alla ndenago no hebinirte jogala fudon hani wadede fa yirwer jinnide hebe Burkina wari hollitinde ande mudon dartudu famuji leede goldiidi mun de do yirwinde gondal jambe deejere
kanko ministre kuminudo kabaru jambe deejere kanye dewrtal bibbe leedi malindi wolitiide hakkilaji lobbi jaltine do hen ko nayri bangal no jam e deejer han hewtirede le leful gol no dirta lipta ko gruma
monsieur m janginobe nokkuto yimbel janginte golle yorosuto kany en ka holiti wede fal nyaloma hande o heba em yobdi mu em lewur octobre kany e novembre le wi horebe de do kawrtube de do fedde kany en ka holiti wede be gadi madaraji di mbayi fu yottare yimbel be dum wodani ga wala fu ko dum latin be koliti do wede monsieur m sappo en nayom fonctionnaire de collectivité en kany en du ana le ordre al hali goto ordre juridictionnel administratif yo goto e ordre djingaji di sariaji ngondi le leedi amendi ga yimbel hewbe kany en ka le nyaloma hande o anda fi hudu woni golle nudo sudu sariya le leedi amend fa keben famtare anni ko mahmoud ag risa hebanem do hendo festan ousmane nyali buni
min jabu ko jogimi do wa wiide tribunal administratif ana do fa darano kabaruji lamu tribunal administratif ngaji e golleji mobben wiide tan wala ko andemi dun sanne jinnun arande faminana dun
wanere gan tokoy be
hon beni yewbe woni himbe be anda no sariya mali yarata professeur mohamed salia touré holliti hono golleji mabbe jarata kaddi ko be mbay wadde e homa hani wullitaade homa ne be sariya mali
la juridiction
administrative yo juge salotobe dabre kanankobe won sariyaji arandeji noddirte de tribunal administratif ana wodi cour administratif appel kanye section administrative ayotade cour supreme humani be sariya noddirte be juridiction administrative be ana mbay wullitede so tawa bibbe leedi tawa kanankobe
administrative de l'etat
andon wiide tan ko fawi do sariyaji andadi sariyaji goddi won kasen fawi do golleji modon
lilamu kayto kawrtal bangal yirwere hakkeji e rawbe fayto sukabe rawbe wadi to talatar kenyim fana modum lewi landin be dum be kayo tutuna waiti dembadiji yimbe bamobe yanongoji so yottina rewbe be edo windi le imma daraji balde sappo e jeegom fa haba yanongoji ngatteede fewde e rewbe fedde ne noddirta wilda fo le imma daraji mudum hakkune mudum e le projet mo noddita plural landini dum kanankobe hewbe kam en do koyde mu ena wonno le dido batuji
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yuruku yuruku kaye hunde tabitinde le gollirde darani hore mun fayato furuba le leedi amendi tawede imadaraji di yimbel hewbe wondi wadde beedade laamu lindi fa haba odo golle ka fu irum heddi wadde fa le nyalom hande o fa wawde fa yuruku yuruku dum woni noddirta petite corruption non yuruku yuruku be tuskel yo hunde dum woni sa yottike gollirgal furuba na do golla da gollirgal darani do hore mudum fa njoba ton neddo wadine golle ku kanyo hore yobirte lewur fu kamar mudum hodo fu woni odo yuruku yuruku mo yimbe noddirta petite corruption ñalo mo hande o hodo fu sariyaji holiti fewde e majjum fa keben famtare anni ko Adama Amadou Haydara e banem do hendo fetan sita sidibe modou samasiku
yurku yurka ko sifaji didi lewi kanko Ibrahima Ben Mamanta goda andu kabar sariyaji
petite corruption active
ala wodi sifaji bu mo gollo jati ndarata neddo ngaro nuku mako yobudi kalsi yalla haajima ko no bilto sifa goddo njibu dun yo wattu mo kessindin do golle mo huntale service wonko yobani fonctionnaire o yara golle mako no yawa
pour un service
le leedi mallin joga holliti ton awala neddo jo semme ana tiidi heba hore du sabi hanne sokko heewi e mabbe ana biso yibe yogabe so heba hore
yo waga jotti de ngado dira ne amunyaaji buru fu fakunde jiraabe sarabe e sakiraabe me di nonno nangede sabi gnyat wana yobbi tembe di yalla dum bilto min dun mi meedi yobude umnyere yalla 41 am umnyere siki wala yo sifa njibu non
gabbe tawede fu yurku yurka ko yo hunde wotere ko hadali saraji leedi mali misal tum mode temde e nogay e tel nogay tati ko Ibrahima Ben Mamanta goto andu kabar sariyaji
et la peine de la
djidi da yowi do sifa bolandaji di so fonctionnaire non djomun djukete ewdo dubi djoya dubi sappo sodu kasu so golono hore mudun yo dubi didi yari dubi djoy
ko nari bangal kebal yurko yurka ko ana wadda kottiji kewdi le mudun le wi kango Abdul Karim Jamteni goto andu kabar keban holliti wiso yurko yurka ko hebi semme ana wadda torra satu sanne du kabar ji keban
len wol pour le to maliki
al qadara talka kulay mali yo hakunde chaban nay chaban joyli temdere bangal jamarande mu jibbu jawdi ne beedan tantal kawku jamarande yimbe ne gada honni andana kabar mudum number on ya fufa mo no yaade nambraaji tusko di mi ngata di ko buri hewde yo jamarande di ngade dum tateji di fuf
parce que elle est à tous les niveaux
walle darnina habre yurku yurka wala leedi malli politika e metta ma sanne cagan ko mati fa hannen yurku yurka ko ana wonde hebde semme leedi lewi amir ne fadde Moussa Touré on tewta jamare tinno heba haqile
do golleji dim kani ngoytade non kay mi kaboto di nyande fuf bi ndarata yimbele yu salade wadde namara madun be ngoyto kala sifaji mudum sunu dum tawraka en boyan e dido sifaji di
ciagal ima draji mod warade fu yalla yurko yurka ana accele leedi manni fa handen ko kabar ana mata tatte di fu
sakrabe hidibe honono andir onni ono bawi holitidde mem ko woni hammeji modom ko woni himmeji modom bangal golleji ammedi no hani yardina ko mi kan waytidde hen fudo odom numero o ngadam chapan jidi e jeegon chapan jena e jitti chapan joy e jeegon chapan joy e jeegon onon andir onni do odo journal kay magazine ngaro jukita djon o fu ono bawi hidtaade dum mere mere do gollegal ngal be noddirta ko no foni o ngadam 37321 mere mere no nga fandi ka fu kina taw do buddo nora credit e telephone modom fandi e fenu be ser e utere amene wana jukita balde sappo e jeegom kertanaade wadde imadaraji fa haba yanu goji gattedi fewde rewbe fayito sukaabe rewbe leedi amendi ka timmi talataare kenya don sappo lewru decembre 2024 leedi amendi rappel ngadobe imadaraji fewde e majjum kanyum en ka holiti wiide ko hebaali imadaraji mu en di ko kana bunna berne san nga tawede e majjum fuube koliti wiide wajibi jonka nga tawede e majjum fuube koliti wiide o do golle kana wundi hebude semmel leedi amendi nyande fu be mbidu kina sariya wol bame jukkowo dido golleji fa keben famtaare anni ko ama amadu haydara hebani mdo hemdo festango usman yali buli e modu sama usman yali buli umar waygalo e nyallejo
fedde wil dafnde holitiwidi imadraji dibe ngadi balde sappo e jeegon feewi sebe debbe ndokki jamaande hakkilaji lobbi do beema ande to kanya fayotto le rezo ngaji di no hani sakirade bonandaji ngattede feewde roobe kanya bibbe roobe madame boire bintou fune samake kanyun laami fedde wil dafnde
on a plus de
ko bori himbe ojinaaji sappo e njoyon woni naati be jewde ngal beemal ande ciagaddo no mi ngadi kolleji do jandeji fa yottade wadde imadraji le la moti segu banyangara do bamako do tumbutu e kay
fedne nodete association femme en moi kanyun dou don tawa kanko lamit de do fedde holitide hakkilaji lobbi fa yotto video ngaji kanyi e yimbele sedibe dum fu dum wadi yalla bonandaji ngattede fewde e roobe di an birfiro ciagal on wonde wadde no danguji dou fewde e yimbele be dido bonandaji ngatte fewde muuden tinno darta fa ba muya anta mayiga kanyun lamit de do fedde
je dirais
wa wide ko wada dun ana buba bernde min taktike yide himbe hewbe ngattini dun sobe dobbe ande de ciaki dun koliti ko ne hakkilaji mu en dun an holla wiide ko hollita dun wadi nafa ka non fa madaraji ana kani wadede yalla dum beede hebude sembe ko wana do bembe ande de
orligne
odo debbo no wonde halde wattu jono etikan di nangede fa handen
il est essentiel d'adopter
ana moddi sariyaji amé do kabaru mon santruji hebbe toraji cakitete moyine darane du yalla be rewbe ana beydoro kebal jalleñi di ngatta koydi mubben do habugul e toraji ngatte di fewde e rewbe
yibel hokkaba hakkilaji lobbi no dido bonandaji ngori leede do balde sappo jagon kollitiwide mbeltiki do hen sanne wattu jono be kollitide be pami sanne hono bonandaji ngatte di fewde rewbe worri kebben odo debbo goto kuli koroto mo jabay inde mudun inde
jamare de wattu fu ana jangine do kabar mon le majjun hewbe ana kolite ko ne hakilaji mu ben mi mile jati jalleñi di ana ani selde e wattu bi e le dewle illa ana pamdi jandeji kani be dede yalla edun sella e balde sappo e jeegon tan kejay fa holde ngoji ngade fa gasa edun hani wade le hitande fu labi didi
fedde no dirta initiative zero violence wadi no dango fewde worbe do tinno ngatle hen koyde muden ko nayri bangal sakkade bonandaji ngattebe fewde erobe kanyi bibbe robe mamadou sidibe kanyu no jottino kabaruji ndedo fedde
si vous retrouvez
de ni dabo mo teddintama won iyasoma ma watta ko jidda mako weldum fuddon watta won himbe bawi nimbe koy muben ka yogabe ngala munyal ngadan torraji fewde e jomu en yalla ana kollita bawde muben nanno sini imadraji di ngadama do holitingol worbe do mi mila don wadan hakilu an yalla torraji ngatte fewde e robe ana boyto
mi tintinde wi tan am de janvier yottade mai hitane 2024 ko buri torraji ujinaji jeddi e temede jeegom kanyen juttina roobele be dido torraji le temedere fu sabami ko buri chapande jitte e jenay wadama fewde roobele ko buri sappo e jenay wadama fewde bibbe roobe non fedde no dette fond des nations unies pour la population holitri wid le lewru octobre hitande 2024